Nikikaka kwenye line bila bila shuaini kwake nimelewa kama wine tilalila yesi simizi na migegedu tunagegeduana nilivyo sina chisi tajiru wa mbegu na muonga na mwana baba mdenge mama mzalamu unolake la kurithi kafunga tenge mwali chakaramu Shetani mwana ibirisi Ipu, uchungu, mwana nyuma umejaza kishundundu Kwenye zipu, kuna kirungu, usikamate utawaita wazungu Babu mkuna nazi, tachota makishi nani Na msuli wake uko wazi, mambo yote hadharani
Mtoto anadaka, uri kipa, lunye nila
Kwa beta,
tena kikata na ikisa
Che saga
my coco
una fio baby
my coco
una fio yo
my coco
eu aunyeshe
my coco
acha una che saga
my coco
una fio baby
my coco
una fio yo
my coco
eu aunyeshe
asa comecha dengo dengo baby dengo dengo ringa dengo dengo deca dengo dengo
Kanifondala migu, anataka nipite peku
Peku, peku
Kundu chinju, anifikishe kwetu
Kwetu, kwetu
Mutamura dha kitumbua, rojo ya embe kibanda
Kibanda
Odari kunengua, miunu ya ushubwada
Ushubwada
Nyuma kalisa sambua, kafungasha midabwada
Wada
Anavyota funamua, kakivogoyo dada Katoto kama inainika mwana Kukapandizi banana Nakapeleka kwa mama
Mama, mama Dangote
Kama kuku tokimisana Kanaibuka kanazama Kamuli kanabalana Lana, lana, lana
Kazote Apa, mtoto anadaka Ulikipa Lunyanira
Wabeja
Tena kikata na ikisa
Baby, acha mneche saka
My coco
Unavyo baby
My coco
Unavyo yoga
My coco
Eo aunyeshe
My coco
Baby, acha mneche saka
My coco
Unavyo baby
My coco
Unavyo yoga
My coco
Eo aunyeshe
My coco
Asa komesha dengo Dengo Baby dengo Dengo Ringa dengo Dengo Deka dengo Dengo
Kama naifata
Anainama Anainuka mwanya naisusa
Kwa kuchishebe duha
Anainama Anainuka mwanya